ani Colonel Sheikh Tunkara de Masalala, Mali ani Bal Federation Nyamado, anaka Federation Nyamaya Sube Kanyodan Bilwila Ben, ani Bal Bunagun Kan, Dorokunata, Bamako, Natoro, Challenge Trophy, Jamana Koronto Musumanu, Junioru ani Kadeu, Uludebino Nirota Nyodana, Colonel Sheikh Tunkara, Mali Anibal Federation Yama.
Kadam nem anga ba Mali ba yarala. Kana Gambie, Guinée-Bissau, Cap Vert, Sénégal, Sierra Leone, Guinée-Conakry, Maroc, Mauritanie. Nimeka chen folay challenge trophy ga ni mujama ga sro. Ka fo ni druha ga ni jamana ga ga na ala. Nyon fe. E o e ko bare Mali bolo. Ni ya jatem ne fene man na taka chani ma ke ma sabay. Jamana ya jamana konon da. Jamana bebna ni ekipu fla fla de. O be komi ekipu tan an chegi ni be ga mbolo.
Kanyesi Mali de uma. Colonel Sheikh Tunkara ye wele ka kerenkerenla se u ka bo ka caya ka senkɔrɔmadonnoli kɛ don sara fufu do.
A k'an dɛmɛ purke kunkɔrɔta ka sɔrɔ a ko la. A k'an dɛmɛ purke jama ka bɔ ka na ekipu jukɔrɔmadon don. K'a fɔ ko ni an ka dugu ye tanga dugu ye u ka bɔ ka na bɛɛ dɛmɛ purke bɛɛ k'a dɔn a ja maliyɛnw bɛ mɔgɔ bisimila tanɛ. Nɛni kana kɛ gabakurun bon kana kɛ fair play o ka kɛ wa ɲini bɛɛ fɛ. Bɛɛ k'an dɛmɛ bɛɛ ka dugawu kɛ mun se ye mun ye. Anga ira ane malie wa kubo bega malila kubo be nyaa fene
nyumoda bina tan yoro fla de la Bamako
anga tulanta yoro bafla amino de barako fla re kono floe obeka asila no bo foma go sal salimatu maiga pale de sport flana ob 26 mars kono we sal baro fene no bo wole go sal afro basket ko maman aidara ako dalali nango ma kurmo karli obeka asila sebala de sport la wa kunjali fene nala sono ambo ke pala de sport kelena
Colonel Sheikh Tunkara yaira kunyo dai la beniba kumbo
ni ay ayan tegebo ni organisation no fe akana anga tulanchilo musuma fora chemanga krengena zina musuma nero parce que tsika sambege labena kafokite mgosro ibi kusimuna la laje sino itna sika do eski bika tanya uye bichola
Anibal challenge trophy tarata nata do avril kalon tletan segi ka kunche sini sibri kunyo avril kalon tlemon fla san parfel ngon saba viwa bambara tokola bamako siaka traure kala selido